Sheldon JC, Breeze Studios, producer Cyrus, yeah. Mama niliambia, kama sifunze na mzazi, nitajifunza na dunia. Watu wa dunia, kuwaelewa siyo rahisi hapa gunia. Shukurani kwa mzazi wangu, anionesha mapambazuko, yeah. Naniambia, simuaminie mtu, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, OK Music. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Siamini ye mutu, kwani mutu ni mutu, yeah. Anakuja kama busu, tena usiku, akuwe kama kasuku. Kumbuka samaki inaishi kumai, lakini ukipigisha inaivya. Nisa watu tunaishi nao, awapendi mazuri ya dumu. Jua napenda wafinike, mazuri ndiyo mabaya ya dumu. Kinyina nishangalisha sana, mtu akinga, akiva vizuri, anajipodewa mwili mwake. Utasikia eti uyo ni malaya, na tena najitika, waimbaji wote, jina ya washabaki wa rasta. Jina yako itavuma na mabaya juu. Watu ni watu, hawajui sema asante kwani hawana shukrani. Watu wa dunia, yeah, yeah, yeah. Ule unaishi nae, unalala nae, unakula nae, yeah. Wanakuacha, yeah. Au jui kisa napanga, ninapanga, anapanga, yeah. Sheldon JC, way. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Siamini ye mutu, kwani mutu ni mutu, yeah. Anakuja kama busu, tena usiku, akuwe kama kasuku. Kumbuka samaki inaishi kumai, lakini ukipigisha inaivya. Nisa watu tunaishi nao, awapendi mazuri ya dumu. Jua napenda wafinike, mazuri ndiyo mabaya ya dumu. Usizani ule unaishi nae, miaka mbili, tatu, ine, tano, ata kusaidia kesho, kwani haujui roho yake, yeah. Roho yake haujui, unamujua mwili mpeke. Dunia tunaishi masikwizi, haiko ya kutrust anyone. Siaminie mutu, kwani mutu ni mutu, yeah. Mutu ni mutu. Hey, yeah. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Mama nivambia, kuna watu na via to never trust anyone. Siamini ye mutu, kwani mutu ni mutu, yeah. Anakuja kama busu, tena usiku, akuwe kama kasuku. Kumbuka samaki inaishi kumai, lakini ukipigisha inaivya. Nisa watu tunaishi nao, awapendi mazuri ya dumu. Jua napenda wafinike, mazuri ndiyo mabaya ya dumu.